malili Malama Tarabu wa makumbusho Nasemaje
Jirani Jirani yangu we Nime kukosea nini Jirani Jirani yangu we Nime kukosea nini Kila unachokitaka jirani ye Mimi nina kupatia
Valeu, sempre.